Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilthatheke leli thuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosikazi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphindeke ngilthatheke leli thuba ke ngithi ukubonga ngoba phela kubalulekile ukuthi sibonge mlaleli. Ngithathe leli thuba ngithi kubahle nhlapho ngiyabonga ithuba ongiboleke lona. Ubokhumbula ukuthi iBhayibheli lithe ensukwini zokugcina abantu bayoba abantu abangabongiyo. Mlaleli, siyaqhubeka ke nendaba yethu. Indaba yethu isekutheni umuntu ungokaNkulunkulu, umphefumulo womuntu ungokaNkulunkulu, ukuphila komuntu ngokaNkulunkulu. Ngakho ke umuntu akaziphileli yena. Futhi ke akaphileli omunye umuntu. Uphilela bani? UNkulunkulu. Ngakho ke kubalulekile ukuthi senze lokho uNkulunkulu afisa ukuba sikwenze. Sikwenza kanjani? Ngokulandela izwi likaNkulunkulu. Welike banenge abaphikisayo ukuthi iBhayibheli akusulweni iBhayibheli likaNkulunkulu kwasha kwacima into efana nalokho. Kepha ke ngesingisi kuthiwa it's a collections of books. Siyavuma. Kepha ke manje konke lokho okwalotshwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu akhuluma nabantu ukuthi bakulobe kuphefumulele kuNkulunkulu. Kuphelele lapho. Now, akekho umuntu onelungelo lokuhlukumeza omunye umuntu. Akekho umuntu onelungelo lokuba umuntu aphilele yena. Akekho umuntu onelungelo lokuba athathe umphefumulo womunye umuntu. Akakho umuntu onelungelo lokuba enze umuntu abe isigcila sakhe. Nanoma ungaba nezimali ezingakanani, akukunikezi ilungelo, akukunikezi igunya lokuthi ugcilaze abanye abantu, uhlukumeze abanye abantu. Ake sifunde incwadi kaJeremiah chapter 10, sifunde kuverse 23. UJeremiah usethi ke, ngiyazi Jehova ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo. Akukuye indodana ukuba ihambe iqondise izinyathelo zayo. Manje ngesingisi ibeka kahle mlaleli. La ngesiZulu ikhuluma ngendlela. Kepha ngesingisi ke yona ithi ke yona ke kuverse 23. I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for a man to direct his steps. Esingisini yahlukanisa. Impilo yomuntu akuyona eyakhe. So la esingisini bakwazile ukuyitranslate kahle. Impilo yomuntu akuyona eyakhe. Besithi ke, it is not for a man to direct his steps. So ngesiZulu ibeke sifu ngathi ikhuluma ngento eyodwa nje, indlela yomuntu, indlela yomuntu. Kepha ngesiNgisi ikhuluma ngempilo, phinde ikhulume futhi ke ngendlela yomuntu. Now, inkinga esibhekene nayo kungakho izwi leNkosi lithi ke abantu bam babhubha ngenxa yokuthi baswele ulwazi. Now, kungakho uJesu bese athi ke kuyakumsizana umuntu ukuba azuze izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe na. Lalela mlaleli, ukuphila kwakho kungokaJehova akuncikanga ezintweni ezithize. UNkulunkulu akazange athi umadalo umuntu amdalo ukuba ancike ezintweni ezithize. Lezi ezisihlukumezayo ke namhlanje. Abanye silala ebusuku ngenxa yezinto esincike kuzo. Esifingathi umuntu umingenayo leyo nto leyo angeke akwazi ukuphila. Abantu bangena ibhedlela ngenxa yezinto abancike kuzo. Ngakho ngithi kuwe, impilo yakho akuyona impilo yakho. Kuyimpilo kaJehova. Nanoma ibukeka esifingathi eyakho, lokho kuphila ukunika uJehova. Ngakho okubalulekile yilokhu ukuthi funa umnikazi wempilo, funa inhloso yaloyo okunikeze impilo. Namhlanje sifuna ke inhloso yabangani bethu, sifuna inhloso yokujabulisa abantu abathize. Uyabona ukuthi sididekile. Kungakho konke lokho kusinikeza i-stress, uze umuntu athi ngina-stress. Manje ngina-stress mina. It's because of ufuna ukujabulisa umuntu, ufuna ukuphilela umuntu. Ufuna umuntu akushayele izandla. Uma ngakushayelanga izandla, uba ne-stress, uba nencindisi. Mamela, impilo yakho, impilo oyinikeza uJehova. Funa uJehova. Sikhona izimfundiso ke ezidukisa abantu. Umuntu azathi, "Hayi iBhayibheli ngakholela eBhayibhelini," futhi ke abekho nalabo bantu abaphila eBhayibhelini amathuna abo akekho ngakho ke kwasha kwacima sifuna iprove thina prove mlaleli ngithi kuwekuseni impilo yakho impilo kaJehova uyinike uJehova uNkulunkulu kwangathi ke angakwambulela mlaleli ungazozibulalisa ikhanda ungakho uJesu athi ke inyoni zezulu uNkulunkulu uyazi ukuthi kumele zidle kumele zigcoke ngakho ke thina ke kangakanani thina ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi kumele sidle kumele sigcoke ngakho ke uNkulunkulu kumele akhathale wena yenza lokho okumele ukwenza ukuya ngentando kaNkulunkulu uNkulunkulu mathi usebenza thula umuntu ahleli phansi nje ekepho ufuna ukudla akafuna ukwenza next asendlini akafuna ukwenza next akafuna ukuklina akafuna ukupheka akafuna ukwenza next okwake nje kuphela ukuthi ke enzelwe ayisebenzi kanjalo mlaleli ayidumi kanjalo uma izohamba izwi kaNkulunkulu licukethe konke yenza ukuya ngezwi likaNkulunkulu ukhululeke ugcwale ibhavu ake sibhekeke incwadi yesambulo efakazelana nakho lokhu ukuthi ke ukuphila kwethu imimoya esiphefumula ngayo imimoya ephilisa lo muntu wangaphandle ungokaJehova ngengasho kulamaviki andlule ngathi kube uNkulunkulu wanikeza imiphefumulo yethu igunya noma ilungelo lokuziphindisela hawo mlaleli ngiyakutshela wena bekuyophela konke lokhu angazomyangizwa na ngoba ubuzothi uma uceda ukukhipha umphefumulo womuntu umuntu abe la kuwe ngeke ulale ngeke utamase ngeke uphile kamnandi nale moto okuchwenisa ngayo leyo yotshontshile ngeke uphile kamnandi ngoba uzohlala la emotweni aloku aqhweba ngempama nje aqhweba ngempama ngoba umoya womuntu awubonakali ngakho ke ubuyogcina ngaloyo ubungasoze uphinde uqhubeke ukhiphe imiphefumulo eminingi manje uNkulunkulu wathi cha impindiselo kuye yami ake sifundeke kusambulo chapter 6 bese ke sicala ukufunda lapha na kuverse 9 sizokuthi ke lo mlobo lencwadi yena uthini nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwealtar imiphefumulo yababulelweyo ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Verse 10. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, kuze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na. Usuyabona ukuthi umphefumulo womuntu awuphelele thuneni. Kukhona la uphelela khona. Uvela uyihambela umphefumulo womuntu wena uqama ukuthi uhlakaniphile. Hayi ngimdobulile, hayi ngimgwasile, hayi ngambulala. Wahola labo 10,000 bakho, labo 20,000 bakho lawo. He, ubula bodwa lokho. Umphefumulo uvela ukubuka ukuthi ayisula lesi. Bengasichobe ngempama kuba uNkulunkulu unginikeza igunya lokuba ngiphindisele. Futhi ubungeke ukwazi ukudubula umphefumulo womuntu. Kungake uJesu asho la mazwi athi ke, ningamsabi umuntu okwazi ukubulala inyama kwaphela. Kepha sabani loyo othi umacede ukubulala inyama, aphinde futhi aqhubeke, asebenze nangomphefumulo wakhe. Ubanike loyo uNkulunkulu kuphelele lapho. Mlaleli, ngenxa yesikhathi, leli thuba engilibolekwe lona. Kubalulekile ukuthi ke ngiliphindisele kuloyo ngiboleke lo ngoba phela into obolekwe yona awuyenzi eyakho yalowo obolekile singa excessive ngathi eyami cha bahle njengalokho ngibolekile ake ngenze isi ngiyibuyisele kuwe baba yilapha ekhaya mlaleli
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 am
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.